Nabalaganye ddala we beeyunya obudde baze munnange ku lwaffe bavugiriza omukolo akwekulina abatuleetedde ebirabo semberero ddaali twaniriza ebyaffe okwagalana tukugyemu amasanyu n'embaga egudde emiti ne gigwako amatabe kale ekitono ne tukiggyamu ekinene kati ekiriwo kye kisingayo obukulu tuseeyeeye akadde kaffe olwaleero tuseeyeeye oluggya lwaffe olwaleero tuseeyeeye akadde kaffe olwaleero tuseeyeeye oluggya lwaffe olwaleero ono eyateeseteese engule yagifunye nze kye ndabako wano si kye nnasuubidde laba ekifo bannange we kinyumyo kamala buli omu musanyufu nnyo lwakubeera ffe wulirengayo n'enduula ebiti w'amaanyi ab'oluganda n'abako ab'emikwano abazze ng'obujulizi mbalaga bwe nnonzeeyo mu bangi y'ono akadde kaffe olwaleero tuseeyeeye oluggya lwaffe olwaleero tuseeyeeye akadde kaffe olwaleero tuseeyeeye oluggya lwaffe olwaleero tebikyali byankya olwaleero lwekigwa mama laba abasumba bamasheyi ne bafaatha bonna babaddewo okusaba omukama atolungamye nakusuubiza ogume buli kyano nnyanjula mu bakkuza bonyumidde ebyambalo olabise bulungi nnyo bambi kulika byoyiseemu byonna byonna kankuyozeyoze ziramu okwebaza emikwano abazze kubammwe mutuwadde essanyu lino
Say yeah, yeah, I got the gospel right here.